I go easy, I go. Awule ubusno futo siyahlu. Sibuzwe kiyani. Ay, awusiyababa siyavutha siyashisa. Basbizi priyani. Ay, awule ubusno futo siyahlu. Sibuzwe kiyani. Ay, awusiyababa siyavutha siyashisa. Basbizi priyan Aibo Angithi siphela sibaningi wonke soke shabalala Sibonga lenkosini ukuthi hlezi sibonakala Abekho baningi abafuna ukubona sana Kodwa sengibizwa le mihla namalala Siphela sibaningi wonke soke shabalala Sibonga lenkosini ukuthi hlezi sibonakala Abekho baningi abafuna ukubona sana Kodwa sengibizwa le mihla namalala Nalabakhalisa amabizi namakasi Manje bayokhala bacabanga bisihlala Sayobakhalisa ngamakhala Sayo bakhalisa nginamba nojenera Dala bakhalisa mabit na makasa Manje bayo kala batabanga bestan Sayo bakhalisa kamakala Sayo bakhalisa nginamba nojenera 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 Angite ngamba nojenera 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 Angite ngamba nojenera Sibonga lenkosini ukuthi hlezi sibonakala Abekho baningi abafuna ukubona sana Kodwa sengibizwa le mihla namalala Siphela sibaningi konke soke shabalala Sibonga lenkosini ukuthi hlezi sibonakala Abekho baningi abafuna ukubona sana Kodwa sengibizwa le mihla namalala Ngala bakhalisa amabhithi namakasi Manje bayokhala bacabanga bisihlala Sayo bakhalisa ngamakhala Sayo bakhalisa nginamba nojenerali Ngala bakhalisa amabhithi namakasi Manje bayokhala bacabanga bisihlala Sayo bakhalisa ngamakhala Sayo bakhalisa nginamba nojenerali no
Umeli ujenerali Usilize ujenerali Ayi umeli ujenerali Mathi usilize ujenerali Asambe malumeli ujenerali Yebo usilize ujenerali Ayi umeli ujenerali Usilize ujenerali Yebo
Ayi 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 I